Injection that tribalism disease needs an objection. And my tribe is my culture. Proud African, stand up if you can. Cause ignorance is no peace anymore. While you promise this tasty kaza KFC, but my taste buds zina disagree. He kitchen ni mekua lies cooking spree. Good governance in Africa ni fantasy. I'm our kunye fanta, no wa see. Can you see who seek? And that is peace. Everything you see is no war, it seems. So we should be one together as Kenya. Justice be my shield and defender. May we dwell in it and its history together, man. Wana inchi anakufa na njaa kemea. He generation inafaa to rise up car plantations amwea.
One blood, one nation. Inchi yangu inchi yako. One blood, one nation. Inchi yangu inchi yako. One nation, inchi yangu inchi yako. One blood, one nation, inchi yangu inchi yako. Kenya ni mimi na wewe, Kenya kabila langu. Kenya ni mimi na wewe, Kenya kabila langu.
Tukitaka propagate za amani na umoja, politicians wana penya na kupropagate ethnic hatred, kuspread malice against another tribe ili kuhide their corrupt ways. Wanangengania urais ili kuongeza utajiri wao vigurais. Ukabila ni kama lies, kama tick. So hizo kupe minas kick. Tribe Kenya na itik. Ukabila na ipik na ikik. Na islap kwenye chick. Tukiwa divided tuko weak. Tukicheza game ya ukabila sote tutatoka bila. Ball ya tribe Kenya mindwe na ipe. Ukiplay tribal kwa pitch mina kushoreka. Kama uko na ball ya ukabila itabidi umeya bot. Mina tembea kila sehem, kila Kenya ni kispread peace. Yeah. One blood,
one blood, one nation. Inchi yangu inchi yako. One blood, one nation. Yeah, inchi yangu inchi yako. One blood, one nation. Inchi yangu inchi yako. One blood, one nation.